korera gahamwe rigashira mu bumwe n'ifite yoro
itorero
rahoze iyobogwa n'abantu buzuye umwuka bafite impuhwe n'ubumuntu no kwihanganirana Namurimo agora agora arebete kamuru segero
Yes, I said, begin to watch.